Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mbok julit mbok talibe ginaaw bi nu sante yalla julit ci yanantam bi ñu ngi yeesalat bax suñu jëbël ci cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba di ñaanal cheikh salihou mbacke mu yagg fi lol tuwel ci barke borom touba ak cheikh mohammedoul murtada mbacke tay ñu ngi fi ci kër serigne abdou diouf jankatu khassida bu ne serigne abdou diouf jankatu khassida mbacke ñi ngi ñew fi